Blog Talk Radio.
Kunzi baragiteme nongeye kubasuhuza kandi bahikaze mu biganiro byacu by'uyu munsi. Ni mu kiganiro igihe ni kimutegurirwa kandi mukagezweho nanjye Jean Paul Turayishimye. Turi ku itariki rero ya kabiri ukwezi kwa gatatu mwaka 2021. Ikiganiro cyacu kuri uyu mugoroba kiratangiye. Ikaze mu biganiro bya Radio Iteme ni Jean Paul Turayishimye bahaye ikaze. Reka rero mbabwire ko uyu munsi noneho kuri uyu mugoroba turi kumwe na mugenzi wanjye Ashire Kamana. Ashire, mbere yuko nkomeza ndagira ngo mbanze numve ko ngufite muri studio, noneho ne introduce cyangwa se mbwire abakurikiye Radio Iteme ndetse n'ikiganiro giye niki icyo tubafitiye kuri uyu mugoroba. Ashire, uranyumva kandi ndagusuhuje.
Komera cyane Jean Paul, nanjye ndagusuhuje, ndasuhuza n'abanyarwanda badukurikiye n'abazadukurikira, kandi urakoze kuntumira mu kiganiro giye niki. Turaza kugira ikiganiro cyiza.
Urakoze cyane Ashire Kamana. Kaba rero Ashire Kamana ari umuvugizi w'urunana nyarwanda ruharanira impinduka, ndetse mukamusanzwe mwumva mu biganiro nka tuganire n'ahandi henshi atanga intervention ze. Ariko uyu munsi turi kumwe muri kiganiro gihe n'ikiganiro ndibuze kwibanda ku ntambara, nako si yo yonyine gusa, ariko hari byinshi turi buze kugarukaho. Ndagira gusa mbabwiye ko ingingo yacu nyamukuru ishingiye ku ntambara imaze igihe ibera mu bice bya Sud, muri Sud mu burengera mumbabare ntabwo ari uburengerazuba, reka nirinde kubivuga mu Kinyarwanda, ndaza kubigarukaho hanyuma ndashire nawe araza kunyibutsa uko nabyita. Ariko ni muri Sud cyangwa Amajyepfo, reka ni Amajyepfo y'u Rwanda mu shyamba rya Kibira. hakaba rero hari abasirikare bagera kuri bane b'u Rwanda bivugwa ko bafite raditemi ifite amakuru ko bafashwe mu ntambara yabereye aho ngaho muri Kibira, ndetse bakaba barafashwe n'abasirikare b'u Burundi. Binashoboka ko dushobora kuzumva amakuru yabo mu minsi ya vuba. Byaba ari mu nzira yo guhererekanya imfungwa cyangwa se guhererekanya abafashwe ku ntambara, byaba ari ukuzaberekana se ku itangazamakuru, ariko gahunda ni uko ibihugu byombi bishobora kuzabatwereka ndetse bakazanasobanura n'impamvu y'urwo rugamba. Ayo makuru rero akaba ashingiye cyangwa se iryo fatwa nako ry'abasirikare akaba ashingiye ko abo basirikare bashobora kuba bararwanaga n'ababo bise inyeshyamba, ariko bakajya mu gihugu cy'u Burundi bagarenga imbibi z'u Rwanda, ndavuga RDF ikarenga imbibi z'u Rwanda ikajya mu Burundi. Aho yageze rero igacakirana n'ingabo za FDN, ari nabwo barwanye, hanyuma bagafatwamo bane. Amakuru dufite yagihamya nuko harimo abasirikare ba RDF bahasigiye ubuzima, ariko hakaba n'abandi bafashwe ari bazima. Bikaba rero benshi muri mwebwe mwagiye mwibaza impamvu Perezida w'u Burundi yaheje Kagame mu nama ya EAC cyangwa se EAC mu rurimi mu ncamake y'Igifaransa, cyangwa se EAC mu y'Icyongereza, yabaye ku itariki 27 z'ukwezi kwa kabiri. Ni ukuvuga ngo mu minsi ibiri ishize habaye summit isanzwe, inama isanzwe y'ibihugu byibumbiye muri East African Community, bigizwe n'ibihugu bine bisanzwe birimo nka Tanzania, Kenya, Uganda n'u Rwanda n'u Burundi, nakubwo n'ibitanu mbabarire, hakongeramo na South Sudan, nayo yari irimo yamaze kwa application yawe yarakiriwe, ariko ntabwo kugeza uyu munsi nshobora kuvuga ntashidikanya ko ari membre permanent cyangwa se ari umumambre uhoraho w'iyo East African Community, ariko we aza mu nama mu buryo bwemewe n'amategeko. Iby'iyo technicality ndabisigira ikindi gihe. Hakaba hariho muri iyo nama haragenzuwe n'ubusabe bwa Somalia nayishaka kwinjira muri East African Community. Ibyo ariko nubwo bitemewe muri iyo nama, ariko nabyo byaganiriweho. Mu bindi byaganiriweho ni ubusabe bwa leta ya Congo DRC nayo ishaka kwinjira mururiya muryango. Hari byinshi byavuzwe nk'abantu bari muri opposition, nk'abanyarwanda bari muri opposition bakwiriye kumenya ko kuriya muryango uzahoraho cyangwa se uzakomeza kugeza igihe ibihugu yenda bishobora kuwusenya ubwabyo. EAC irimo irakora article z'ibintu bya confederation cyangwa se bya federalisme, uburyo byajya bikora byagira amategeko abigenga n'ibihugu bihuriye muri uriya muryango. Ni ukuvuga ngo nubwo impinduka zabaho FPR bitakiri ku butegetsi, iki ni ikintu kimwe gishobora kuzaba considered, ku buryo rero ari byiza kwiinforma kuri za decision cyangwa se n'imigendekere y'uru rukiko. EAC rero ikaba yaragenzuye ibyo bimwe mu byo nabimaze kubabwira. Mu bindi bintu by'ingenzi byabaye nuko Secretariat General ubu ngubu iri mu maboko ya Kenya kimwe na chairmanship, ni ukuvuga ngo ubuyobozi bwa EAC na Secretariat General byose biri muri maboko ya Kenya, ariko bizatangira ku itariki ya 27 mumbabarire, bikaba nako bizatangira ku itariki yes yo muri 25 z'ukwezi kwa kane. Ubwo ni ukuvuga ngo Kagame nibwo ofisiyelema azatanga imihoho cyangwa se sekretariya nibwo izakira nayo ubwayo izatangira nako manda yayo yindi nshyashya. Mu secretary general rero w'iyo wa EAC cyangwa se East African Community akaba ari umunyakenya witwa Mathuri Pira, Dr. Mathuri Pira, akaba afite manda y'imyaka 5 itavugururwa cyangwa se itiyongeza. Ubwo rero ayo ni amakuru amwe y'ingenzi yaranze iyi East African Community Summit cyangwa se iyo nama ordinaire ya East African Community. Ariko mu bindi nuko harimo n'umujije w'umunyarwandakazi witwa Anita Mugeni wagiye mu rukiko rw'ubujurire bw'urwo rukiko rwa East African, akaba ndetse n'umucamanza witwa Muhumuza nawe akaba yaragiye mu rukiko ruriya bita urukiko rw'ibanze cyangwa premier instance mu Cyongereza, nk'inaha muri Amerika warugereranya n'ibyo bita district court. rwe rumwe ruburanisha imanza mbese zo hasi zikiza mu rukiko zigacirwa muri urwo rubanza rwiremeza hari banza ariko byitwa mu Kinyarwanda. Hanyuma iyo rero utanejejwe n'imyanzuro akajurira mu rukiko rw'ubujurire aribwo wanita mugeni arimo ari nawe ari muri urwo rukiko. Ariko inkuru nziza, reka myite inkuru nziza, mumbabarire abanyarwanda si ukwanga igihugu cyanjye. Inkuru nziza irimo nuko ari perezida w'urukiko, ari vice perezida w'urukiko, ari n'abandi ba administrateur babiri bandi, ni ukuvuga ngo administration y'urukiko rwa East African uko ari abantu bane nta munyarwanda urimo. Impamvu ari inkuru nziza no kubera iki, nuko dufite ingero nyinshi ku Rwanda rw'uko badakwiriye kugira ubuyobozi bw'urukiko international nka ruriya rushobora gukemura ibibazo byinshi. Yes, nk'abamambure bagomba kugira participation yabo cyangwa se uruhare rwabo, ariko imyitwarire yabo ntabwo yagombye gutuma bagira umwanya muri leadership nkiriya yo gutuma ibintu babyorienta mu buryo uko babyumva. Ni byiza kugira participation, ni byiza kugira dissent ibyo batumvikanaho, ariko ntibabe abayobozi muri urwo rukiko. Muri make rero cyangwa muri menshi, ngibyo ibyaranze iriya nama yabaye ku itariki 27 z'ukwezi kwa kabiri 2021, akaba ari nama ordinaire yari yowe na Kagame cyane cyane ko ari we chair wayo. Ubu rero ikaba yatanze imihoho kubera igihe cye kirangiye, agiye gushyikiriza inkoni Perezida Kenyatta guhera kuri 25 z'ukwa kane, akaba ari bwo bashobora kuzafata chairmanship cyangwa se 27 z'ukwa kane. None 25 ko mbabarire, ubu chair mushyashya ni Kenyatta. Ikintu rero cyaranze cyangwa se cyahighlightinze cyavuzwe gikomeye cyane muri iyi nama abantu bibajijeho, ni uburyo Perezida Ndayishimiye yavuzwe ko yaheje Perezida Kagame. Ni ijambo ry'ikirundi, ni kurundi mu kuyandi mu yandi magambo ushaka kuyumva muri rurimi rw'Igifaransa ni ukumwinyora. Mu rurimi rw'Igifaransa ni ukubese ntiyamuvuze. Ni nk'uko yavuze ati igihe cyari kigeze ko Perezida w'Uburundi avuga ijambo akavuga ati nyakubahwa Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda, nyakubahwa Perezida Kenyatta wa Kenya, nyakubahwa Vice Perezida wari uhagarariye wa Tanzania kuko Magufuli we ntiyatendeje yohereje Vice Perezida we, wari umuhagarariye ati nyakubahwa Vice Perezida uhagarariye igihugu cya Kenya, nyakubahwa Salva Kiir, nyakubahwa ubwo nyine uhagarariye Sudan, South Sudan, nyakubahwa n'abandi n'abandi yagera kuri ku Rwanda, na ku Rwanda aho ntiyigera agira ikintu amuvugaho na kimwe, ntiyagira ikintu avuga. Impamvu yamuheje rero umubano wa Uganda na ko Burundi n'u Rwanda nubwo wari usanzwe utarishyashya utameze neza, ariko hari iki kintu cy'iyi ntambara ashaka kugarukaho. Intambara imaze iminsi iri ibera muri kiriya gice muri ya shyamba rya Kibira, aho Leta y'u Rwanda n'abasirikare bakomeje gushotora u Burundi. Amakuru mfite ni uretse ayo nababwiye ko hari abasirikare b'u Rwanda bafashwe, ariko noneho hariho nuko abasirikare b'u Burundi boherejwe ku mupaka kugira ngo haramutse hongeye kubishotorana irya ryo cyangwa se habayeho buri ikaragasuzuguru nubwo gakomeje kamaze igihe rushobora kwambikana igihe icyo ari cyo cyose. Ndagira ngo mumbabarire ngo ni Kibira narimvuze hehe, kandi urakoze cyane ari umudukurikiye umbwiye ati ishyamba ryinjira muri Nyungwe ryitwa Kibira. Sinzi ijambo narimvuze iryo ari ryo, niba narivuze muri ubu buryo mumbabarire, murumva rero ko ishyamba ni Kibira niryo ryinjira mu Burundi. Niryo rero nashaka kuvuga niba navuze ibindi sinzi iri shyamba riri navuze, ariko aho niho hantu binjiriye barakurikira ngo bakurikira abasirikare ngo bashaka abasirikare ba FLN n'abandi ngo b'imitwe yitwaje intwaro batera, hanyuma bakubitana n'abasirikare b'u Burundi. Niba barageze ngo mu Burundi batabizi, niba baragiye babigendereye, icyo twavuye mvanyemo nuko bafashwe bakaba bari mu Burundi. No kuba perezida w'u Burundi ubwo yahezaga yinyoraga Kagame, ibi nabyo byari bisanzwe, byari kimwe mu bibazo byari bihari, ndetse tudashidikanya ko aricyo gikomeye cyatumaga yumva yagomba no kumusuzugura cyane cyane ubushotoranyi bumaze igihe kinini. Ibyo rero byo kuba barabikoze narabivuze inshuro nyinshi nubwo na nkuru nziza yabaye mu gisirikare, ariko ajye yibuka ko President Ndayishimiye ni umujeneral w'igisirikare wakoze imirimo ye mu gisirikare. Ndizera ntashidikanya ko yenda niba Kagame yaratekereza ko bizakomeza nkuko byakomeje byagiye bigenda mu gihe cy'Nkurunziza, aho hari itandukaniro rishobora kubaho. N'ubu tuvugana abasirikare bavuga ko barigera kuri batayo zigera kuri eshatu z'Abarundi zishobora kuba zaroherejwe kuri uriya mupaka nyuma y'irishotorana, kandi ubushyamirane bugikomeje. Munabyumva ko byanagaragariye muri East African Community muri iriya nama yabo isanzwe. Ni ukuvuga ngo mbese yari iteganyijwe ko izaba, ntabwo ari inama idasanzwe ku mpamvu runaka. Ibyo rero ni ukubitega amaso. Tukivuga ku byo muri Congo cyangwa nako muri izo ntambara, hari umusirikare Chasse Matama watorotse, ndetse uyu munsi amakuru ntari butindeho, ariko nabwira abadukurikiye nuko makanika Colonel Makanika yemeje ko ngo bari kumwe. Ayo makuru ntabwo twe twayayiverifiye uretse kuyasoma gusa muri article zisanzwe, ariko ayo twayasomye ko Colonel Makanika yemeye ko bagiye mu mutwe w'abanyamurenge. Ana makuru nasomye ntigeze nkorera verification ahangaha, sinshaka ko muvuga ko ari yenda ari amakuru atohoje, uretse aho nayasomye gusa mu biganiro byacu hangu kuwa kane mu kiganiro uyu munsi nshobora kuzaba namaze kuyabatohoreza dufite izindi source zivuye ahandi zitari inkuru zanditswe n'abandi gusa nkuko dusanzwe tubigenza kugira ngo tubagezeho amakuru yizeye. Idamange imwe mu zindi nkuru tutari butindeho yagiye mu azitaba urukiko nyuma y'ibyumweru bibiri amaze afunzwe. Nta butabera bubaho muri ubu bwoko, nta butabera bw'ubu bwoko buhari na hamwe mu isi ya Rurema. Niba muvuga ko mufite ubutabera, umuntu afunzwe ku itariki 15 z'ukwezi kwa kabiri, agejeje ibyumweru bibiri, turi ku itariki ya kabiri, turavuga ko uyu munsi atagiye mu rukiko, ejo ntazajya mu rukiko ngo azajyayo ejo bundi ku itariki ya kane. Ibyumweru bibiri binarenga ndetse ari hariye, kandi ubwo ubundi kugira ngo umupolisi agushyireho amapingu nuko aba yavuze ngo hari itegeko wishe. Iyi tegeko wamaze kuryica rero, polisi ikagushyira amapingu, ikagushyira muri kasho, akandi kazi kaba gasigaye ni opeje, ni babandi bagukorera inyandiko mvugo warangiza ukajya mu rukiko. Jije n'ubusigaye urukiko rwo rusigaranya akazi, ntabwo ari polisi, ntabwo ari iperereza. Ariko ikinsetsa ni ukumva nka Thierry umuvugizi wa RIB n'abandi wa polisi bandi bavuga bati twamutaye muri yombi, iperereza irakomeje, hanyuma se ya presentation innocence iba hehe? Hanyuma se mwa mwamufatiye iki? Nuvuga ngo mwamwishyira amapingu ku bintu mukeka ariko nta cyaha se aba yakoze, mwamugishaka kumushakisha ibindi se mumwemeza? Ibi ni ibintu ubundi bidashobora kuba ahandi hantu uretse muri Banana Republic yo mu Rwanda, nta handi. Ibyenda shire nushaka kugira icyo bivugaho uraza kugira icyo bivugaho, niba ushaka ngo nze duhite tubivugaho twabivugaho, ariko nagira ngo yenda izindi ngingo ntari butindeho, kandi ikiganiro cyacu ntabwo kiri butinde cyane. Ashire nagira ngo nguhe umwanya yenda mbere yuko nza kuri iriya munyivuga kuri ibi bintu bya Damange, hari indi nkuru nashaka kubijyanisha nayo witwa Masengesho Daniel, nawe warasiwe muri Rusizi wakaba arashwe ejo bundi. Nyuma yaho hari undi witwa niwe Joel Sekanabo, nawe waruherutse umuryango wagiye kureba muri gereza bakavuga bati ntawe dufite. Hashira iminsi bakabwira ati wa muntu twabwiye kudafite yiyahuriye muri gereza, yiyahuye. Ibyo ni ibintu by'ubutabera, ni ibintu bya extrajudicial killings, ibintu byo kwica abantu bataburanishijwe bagacirwa urubanza bavuga ngo baratorotse. Ariko mwibuke ko hari gato nyuma yaho Businge yari amaze kujya kuri Manganya muri Geneve, nubwo kuri Manganya mwabyumvise ejo bundi ko atari ubwa mbere arimanganyije, arihora arimanganya nubwo ejo bundi yafatiwe mu cyuho. Ariko kubona Idamange nyuma y'iminsi nkingi hafi ibyumweru bitatu sivuple atarashyikirizwa abacamanza, mushobora gusobanura gute ari ubutabera bukora ahandi hantu? Shire Idamange yagira bakavuga bati urubanza ntabwo tuzaruburanisha, uburenganzira bw'uyu muntu bwarangirije. bwarangiye na bwarangijwe ndagira ngo mbanze mbere ko ngo ijambo ashire mvuge kuri aka kantu inshuro donc iyo urwanda buri gihe ruravuga ngo ariko ngo turafite ngo iminsi itanu ngo igihe ngo iminsi itanu ngo itaragera ngo itegeko riravuga ngo nta kibazo ngo ndetse ngo iyo biguye muri weekend ngo ya iminsi itanu ngo ntibara ngo nubwo yajya muri weekend ngo bibaye basiribaye ngo nubwo bigaragara ko ari iminsi irindwi ngo ariko ngo ni iminsi itanu donc justification ya polisi kugumana abantu muri kasho ni ukuvuga ngo iminsi itanu iteganywa na constitution ntabwo turayirenza noneho nibwo twanayirenza tukagwa muri weekend ibyo ntabwo ari ikibazo gikomeye kubera ko n'ubundi itegeko rivuga ko nta burenganzira bw'umuntu buba bwangirijwe ni hehe uburenganzira bwa muntu butegeze kuki babara iminsi bakavuga bati okay ite constitution duha iminsi itanu ndetse ishobora no kuba n'ibyumweru bibiri ariko amazemo iminsi itanu ariko byaguye muri weekend so nta tegeko twishe ubwo buzima bw'umuntu muri gereza uburenganzira bwe umuntu utarigera amenya niba utaranahamwa n'icyaha ni ryari baha agaciro ko ashobora kuba we condition zo gufungwa muri gereza ariko mapingu nk'uko twabyumvise uwo ari we wese icyaha cyose yabarekwa kumva ko intere cyangwa se icyo bashyize imbere ari ukuvuga ngo ariko ngo igihe ngo amaze iminsi itanu ngo icumi ngo te constitution ngo ntabwo wayishe ni ryari batekereza ku muntu ni ryari batekereza kuri uwo muntu uri mu bara mw'iyo minsi wibaza ko waba ari iminsi itanu akayibona nk'iminsi itanu cyangwa abona ko ari imyaka uzi ko kasho zinatandukanye na gereza isanzwe ubuzima bwaho ni bubi cyane unafite na ziriya horrors utekereza uti ejo bashobora kumanika mu mashuka ahangaha bakava ko niyahuye ntabwo ibintu byumvikana nta polisi nta butabera ariko ni ryari tuzarekera kuvuga ibi bintu turabizi ko nta buhari gusa ni byiza ko dukomeza kubyi expose ashire kuri izi ngingo z'ubutabera ndagira ngo nguhe akanya niba hari icyo ushaka kuvugaho mbere yuko ndetse njya ku ngingo nyamukuru zindi nazatumye nifuza ko tuganira muri ikiganiro
yego urakoze cyane Jean Paul kandi ni byiza kubivuga ibi bintu nubwo uvuze ngo tuzarambirwa na ryari kubivuga ariko ni byiza kubivuga kugira ngo yaba ababikora yaba abo bikorerwa yaba n'ababyamagana bumve yuko tudashobora kurambirwa kurwanya akarengane kadasanzwe kiri ishyaka rya FPR ariko reka no kubyita n'ishyaka ahubwo ni agatsiko kari mu ishyaka rya FPR kazanye ibintu nakwita ngo amahano mu gihugu amahano yo gukora ibintu akenshi bidasobanutse birimo ubugome ndengakamere ariko hakazamo n'ikindi cyongereho kwiha gusobanura ubwo bugome ushaka no kubugira bwiza kandi ibyo ngibyo noneho ugasanga hari n'abantu bashobora kuba bari ba victime nivuga ngo abantu ushobora gusanga ubwo bugome nabo bakorerwa cyangwa n'ejo bundi buzabakorerwa bakiha no kudefanda cyangwa se kuvugira iyi regime mu by'ukuri Jean Paul ibintu by'amategeko njye ntabwo mbizi cyane ariko nzi ko iyo bafashe umuntu bavuga bati tugiye gufunga umuntu akenshi babanza no kureba uburemere bw'icyaha yakoze umuntu wavuze kuri YouTube nubwo yaba yaravuze ati abantu tujye mu mihanda tujye gusaba uburenganzira bwacu nta muntu wagiye mu muhanda ni ukuvuga ngo icyaha baba banamushinja nta gihari nta nubwo gifite uburemere bwo gutuma umuntu afungwa muri prison ese aho kumufunga muri prison byari bibatwaye iki kuba bavuga bati tugiye kumufungisha ijisho ntave mu rugo tugiye kumukatira wenda interinete ariko ubwo nabyo urumva ko ni ukwica uburenganzira bwe ariko bashobora gukora ibindi bitari ibyo gufunga umuntu umurenganya nabwo ni ukuvuga ngo ibingibi kandi turimo kuvuga ntabwo ari ubwa mbere bibaye ni ibintu bakoze kuva kera kuko batarafata n'ubutegetsi twagiye tuvuga kenshi kuri radiyo iteme mwumvise ibintu by'udufuni byabaga ni ukuvuga ngo igihugu kiyobowe n'abantu badaha na gato agaciro ubuzima bw'abantu kuri bo ubuzima bw'abantu ni ibintu bakinisha nk'uko yewe nkeka ko n'ubuzima bw'inyamaswa babwubaha kurusha uko bubaha ubw'abantu ubwo rero ukibaza uti ibi bintu wa mugani bizagarukira hehe ariko rero icyo tugomba gukuramo ni iki kuko hari n'aho wavuze nibagiwe izina rye ari kuriya mugabo wabuze umuryango we ukarangisha bati ntawe dufite barangiza bakaza hari n'igihe bakora ibintu ukabona ko barimo gukina abantu ku mubyimba ukabona bati yitwa
Joel Nsekanabo
Joel Nsekanabo baranyize bati umuntu yaguye mu buroko baramurashe cyangwa se baranabeke ngo umuntu ngo yiyahuye ariko umuntu yari mu buroko ni ukuvuga ngo uba wamukuyeho uburenganzira bwose cyangwa se ubwisanzure bwose abasanzwe afite ujya kumurasa kandi ukamurasa n'umukico bigende gute uwo muntu ni umuntu ufite imbaraga z'ikirenga ku buryo utamurashe utamwishe yatorokagera cyangwa se yakora amahano mu gihugu atagera rutangira ibi rero nibyerekana yuko gahunda yo kwica yo kubuza abantu ubwisanzure bwabo ari gahunda bafite basa nk'abashyize mu migabo n'imigambi yabo kandi bazahora bakora igihe cyose batari bavaho ibi ngibi ndabivuga kubera ko nta kuntu abantu bashobora gukora amahano nk'aya ngaya imyaka bari ku butegetsi imyaka ikaba irenze 26 bakora ibintu bimwe buri gihe ntabwo ari uko bavuze uko babikosora ntabwo ari uko batabwiwe twibutse abadukurikiye yuko i Geneve ejo bundi amahanga yose yarateruye abwira u Rwanda ati ibijyanye no kubaha uburenganzira bwa kiremwamuntu n'ubuzima bw'abantu byanasubiye inyuma nta nubwo ari ukuvuga ngo bihagaze nabi byasubiye inyuma Busingye Johnson dushobora kwita umubeshyi kabuhariwe ati tuzabikosora ariko ndabyibuka icyo gihe hari ikiganiro twakoze kuri radiyo iteme n'abandi bayobozi bo mu runana tuvuga yuko ibi bavuze by'uko ngo bazabikosora ariko burigihe basubiza ariko bugacya bagakora bya bindi bagakora aya mahano ibi rero ni igihamya cy'uko ibyo twavuze icyo gihe byari ukuri iyi leta ntiteze kwikosora na rimwe ahubwo ikomeza kuzana bwa budasa bwabo cyangwa se ikintu nakwita ngo nko kwesa imihigo mu guhutaza rubanda mu kwica uburenganzira bwa kiremwamuntu no gukomeza gukanga rubanda ngo kugira ngo babone uko bagoma ku butegetsi ariko ngira ngo baribeshya turaza wenda kubigarukaho ndumva kuri ibyo bijyanye n'uburenganzira bwa kiremwamuntu ari cyo nabavuze Jean Paul keretse wenda ari nk'icyo mwifuza ko nasobanura kurushaho cyangwa se hari nk'ikibazo nagisubiza ariko nduva nabangarukiye aho ngaho yuko iyi leta ya FPR nta muntu ugomba kuyizera n'uwitwa intore ashobora kuba yizera kubera ubwoba ariko iyi leta nta cyizere gifitiye nta cyizere na kimwe igitanga ku banyarwanda nta projet de société n'imwe ishobora kuzana ngo abantu bayemere yarenze icyo twakwita ngwihaniro nduva nabandikiye aho ngaho Jean Paul
urakoze cyane reka iyi ngingo n'ubundi ntabwo ndi busobanure ibyo utavuze hari ikintu gusa wavuze uti bamukupira internet idamanje bakamureka icya mbere nuko babanza bakanamushyikiriza urukiko kuko abafite ubwo bubasha bwo kubikora ni urukiko nabwo rufite ububasha nyine rufite competence na confidence yenda reka ariko mbyita rufite rwihagazeho rushobora kuvuga uti dufite ububasha bwo gukora ikintu uko dugiteganya n'amategeko ariyo ntabwo ibyo turabizi ku bidahari ariko kiriya kintu wari uvuze n'inaha muri Amerika kirahaba icyo kuvuga ati umuntu turamurekuye ariko ntabwo ari umuntu uri dangere ntabwo ari bujye kujya mu bantu ngo abamare yenda uri mu ugomba gutuma yenda ibyo agiye gukora byafatishwa mo kabiri nibyo ashire habaho inaha byo babyita gag muzana mubyumva cyangwa se abashobora kubishakisha mu mashakiro ya Google byitwa gag order ni ibintu order nako ni ibintu umucamanza avuga ati ndakurekuye ariko ntushobora kujya kuri Facebook ntushobora kuvuga ibijyanye n'uru rubanza rwawe nta na kimwe ugomba gukora kijyanye n'ibi byahuregwa kugeza igihe yenda bimaze kuburanishwa ubaye umwere cyangwa se ukatiwe n'inkiko ibyo rero bibaho ntabwo ari ikintu gishyashya amategeko y'u Rwanda bashobora kuba gifite ariko wakwibaza ukavuga uti ese ko bashyizeho itegeko rivuga ngo umuntu yemere kuburana atanze bail akajya kuburana ari hanze nkubiri ubu ntitwamwibagiwe nkubiri abantu twakomeje kuvuga ati yarapfuye banze kujya bavuga ngo bavuga ngo urubanza rwe ruzabanza mbere ye haza ibindi byinshi bituma nta n'abantu bakimuvuga ariko twebwe twaramutabarije ibyacu byo twarabikoze hari imiryango yabo ubu nayo ntizi n'ibyaribyo ariko nk'umuntu utanga miliyoni zitagira uko zingana bakanga ko aburana ari hanze yatanze miliyoni afite imitungo mu gihugu bakavuga bati turashaka miliyari 9 iyo ni bere nyabake nukuvuga ngo nubwo bavuga ngo hari itegeko riteganywa n'amategeko nako rihari mu mategeko y'u Rwanda narwo nubundi bazarikoresha nk'inyundo yo kwikiza uwo badashaka inaha muri Amerika yenda hari abantu bari muho badukurikira babizi babyumvise cyangwa se baza abavandimwe babo babigize cyangwa se banabyumvise cyangwa babisomye iyo ufashwe muri weekend reka tuvuge vendredi reka ugafatwa na polisi ikagushyira muri gereza samedi dimanche yenda dimanche banza sinzi niba bahari ariko nka samedi kubera ko bavuga bati uyu muntu yafashwe akazi kacu twagakoze raporo yuko twamufashe twayikoze igisigaye niba afite umuntu ushobora kuza akamutwara turamurekura yaba ari uko wafashwe wasinze yaba ari uko wafashwe ari indwano waba ari uko wafashwe ari za crime zindi zabayeho ikiba gisigaye mu mategeko ni uko polisi arangije akazi kayo nibyo nahereyeho mvuga ikindi gikurikira so kuvuga ko hariya mu Rwanda aramwe batabizi bamwe barabizi abandi ntibashobora kubyikora nuko baravuga bati nuba ufite amadolari 40 ubwo ndavuga muri leta yacu niyo batanga $40 ukagenda baranaguhamagara batanga telefone bakakubwira ati hari umuntu wawe uri ahangaha yatanze nimero yawe cyangwa se umuntu akakwihamagarira noneho ukajya kumugombora n'amadolari 40 ayo rero yishyurwa n'amafaranga yishyurwa uwo mu magistrate umucamanza uhagarariye abacamanza ntabwo ari umucamanza naba ari munsi y'abacamanza ariko barenze abagrefiye akaza ku cyumweru akakurekura akaguha citation akubwiye tuzajye mu rukiko kuwa mbere uzitaba urukiko ariko nturaremo kabiri kubera ko bo bareba umuntu ntabwo bareba iminsi kandi nabo bakugumanya amasaha 48 nta tegeko baba bishe constitution ntabwo ubuyishe icyangombwa nuko kandi hari muri weekend ariko kubera ko bazi cy'uburenganzira bwa muntu bavuga bashyiraho niyo option yo kuvuga ati okay niba ushobora kubona amadolari 40 ubwo umuntu azaza isaha runaka uzaze noneho bamenye ngo wumvise uburenganzira bwawe uzajya kwita mu rukiko niba atari ibintu of course biri dangereux nko kwica umuntu n'ibindi ibyaha bisanzwe byo n'ubundi ugomba kuburana uri hanze ubwo bisigaye rukiko rukaza rukora muri iminsi mu Rwanda ibyo ntago bazigira biko nagira gusonga rwo kuri iki kintu bavuze cya gag order yo kuvuga ngo turakurekuye uri umubyeyi w'abana 4 usubira mu rugo ariko ntushobora kongera gukoresha YouTube ntushobora kujya kuri social media ntushobora gukoresha ibyo biremewe bibaho n'ahandi hose ntabwo ari mu Rwanda gusa bikwiriye honyine ariko ntabwo bazigira bikora kuko uburenganzira bwa muntu kuri bo ni ubusa nta nicyo bivuze cyangwa se umugani wa Kambanda yenda n'ubujiji n'ubuswa bwabo simbizi ariko
Jean Paul nakongera akantu gato cyane
yego
nakongera akantu gato cyane ibirongera bigahura n'ibintu erega bujya iyo tunenga cyangwa tugera naho turwanya iyi leta tuba dufite ibyo dushingiraho ndibutsa abadukurikiye yuko twigeze gukora ikiganiro tuvuga uko demokarasi ikorwa cyangwa se amahame ya demokarasi mu byitwa repubulika kandi mu Rwanda tuvuga ko dufite repubulika ibirangwa nibyo bita ngo separation de pouvoir ni ukuvuga ngo inzego zikaba zigenga kandi hakaba n'ikintu cya contre pouvoir ni ukuvuga ngo abantu bakaba bashobora kwigaragambya cyangwa se n'abanyamakuru bakaba bashobora kuvuga ibintu banenga leta nubwo yaba ibatunze ibi rero mu Rwanda ntibibaho kandi ugasanga urabona nk'ibyo usobanuye biba aho ngaho muri Leta Zunze na hano muri Canada niko bigenda usanga ibi bihugu byateye imbere ubukungu bwabyo bushingiye ku muntu ni ukuvuga ngo umuntu adahari ubukungu nta nubwo buhari kwa Kagame muri bukeje bundi kuntu yabwiye CNN ngo twebwe dufite ngo demokarasi yacu ngo ntabwo dukora nk'iyanyu Kagame n'abamuri inyuma ndagira ngo babwire ko mwibeshya cyane kandi mwibeshya wenda nkana amahame ya repubulika n'amahame ya demokarasi yose ku isi ni amwe ntabwo ahinduka yahindutse cyangwa mushaka kuyahindura naho ngaho mufata umuntu mukamusumbisha ibintu idamange akaburirwa uburenganzira nabo bandi bakaratswa muri prison kandi mwirengagiza ko mu byukuri iterambere nyaryo ryo rishingiye ku muntu nuvuga ngo nabya bindi babije kubeshya imibare hari ibintu udashobora kubeshya abantu bavuga ngo twateye imbere ngo imibare ngo ngiragaragara ko ngo twenda kugera ku kigero ngo cy'Ubushinwa ntibishoboka mwica abantu buri munsi ntago abantu bashobora gutera imbere nta bwisanzure bafite. Nicyo ngicyo nagira ngo nongereho Jean Paul.
Umva Ashire, unsubije inyuma kuri Kagame uvuga kuri iyo demokarasi. Yarabivuze cyambere cyo kire birashekeje, kuko n'iryo jambo ubwaryo urabizi ko muri vocabulaire z'ikinyarwanda ntabwo bari barifite. Demokarasi ni origine yawe ni mu mahanga. Kuvuga rero ngo mu Rwanda ngo ibyo byanyu ngo bya demokarasi nabitinzeho cyane. Ati iyo demokarasi mwebwe, ati demokarasi ni yanyu, niyo ati demokarasi mwe mutekereza ko mwe muzi uko ikora. Biriya bintu mu Rwanda se demokarasi bayikuye hehe? Ziriya separation de pouvoir bebe kuba ngo hari hari executive, hakaba judiciaire, hakaba legislatif. Biriya bintu se hari uko mu Rwanda byabagaho? Hari ubwami, hari ubwami, hari umuntu umwe gusa utegeka akavuga ngo irivuze umwami. Demokarasi bayizi
ubwami n'abiru
abiru n'abasekreteri n'abanyamabanga n'abajyanama cyangwa ni hehe se demokarasi bari bifite hehe? Nubwo wajya muri 59 revolusiyo ibaho, icyakurikiye ni republika, nayo niho batangiye gufata kwadopta iyi sisiteme ya guvernance yo mu mahanga ishingiye kuri demokarasi. Nabwo tuzi neza jye nawe Ashire ko uretse amazu yo kuvuga ngo bafite inteko, bafite presidence, bafite urukiko rw'ikirenga n'inkiko, turabizi neza ko ni amazina gusa, ni ukujya barya amafaranga y'i Burayi, ariko ntabwo ariko bikora. Inaho uko bikora turakunze, ariko uko mu Rwanda bikora ntabwo bizi. Ibyo byo kuvuga ngo demokarasi ngo ntabwo ari yanyu, ngo twe dufite iyacu. Demokarasi yavuye ahantu hamwe, ni ukuvuga ngo swa turayifite cyangwa ntuyifite, swa tufite demokarasi cyangwa ufite monarshi cyangwa se ndiyewe n'iriya yo mu Bwongereza abanza rero bita monarshi constitutionnelle, nayo igendera ku mahame ya demokarasi. Ibyo rero ibyakagabi byo kubimubwira nyine mugani ni nko kubwira ihene ngo ibara amafaranga. Ibyo ntabwo twabitindaho, ntabwo nawe abyumva, ariko ishekeje nuko ajya kubwira uwo Mwongereza uzi ibyo ari mu munsi cyari yakabwiye ati demokarasi ya mu Rwanda ni yacu ntabwo ahandi. Ukavuga uti se iryo jambo ryo mwari musanzwe mufite muri vocabulaire z'ikinyarwanda nkuko wari ubivuze. Rero reka dukomereze wari uvuze niba ari contre pouvoir, ndibaza ari ryo jambo ukoresheje, nubwo giye igifaransa cyanjye atari kinshi cyane, ariko ndagira ngo nicyo wari uvuze. Mumwe mubye uvuze, mu byo uvuze uvuzemo Cyuma Hassan na Comfort, uvuzemo abanyamakuru ntekereza Cyuma Hassan Dieudonne. Cyuma Hassan umaze imyaka n'inyaniko amezi rekane kukabye cyane, amezi afunze. Urabizi ko yafunzwe COVID igitangira kubera ko yagiye gukavaringa ibintu bimwe byabaye urwitwazo. Ndabizi ko ibyo bamufungiye birarenze ibyo ngibyo, ariko yagiye gukavaringa iriya binyoma byo kuvuga ngo bareho baratanga gahunga, baratanga ibishyimbo, baratanga n'ibindi. Noneho mu gihe izo nkuru arimo zikavaringa kubera ko yexposa ibyo bintu, kubera n'ibindi bari bamufiteho badashobora kumufungira, bavuga bati okay, yavuyoye amategeko ya COVID, barangije baramufunga. Cyuma Hassan ni umwe muri abo ngabo wavugaga bafite iriya pouvoir yindi bajya bita pouvoir ya kane, ari nayo ndetse inakomeye cyane, kuko ntabwo ihembwa na leta, ivuga yagombye gukora mu bwigenge no mu bwisanzure. Cyuma Hassan akaba ari umuvictime wo kuba leta y'u Rwanda itumva role ye munyamakuru niyo contre pouvoir wavugaga. Uyu munsi nibwo bavuze ko bagiye kumushyira imbere bamubona, kuko abo bamuburanishije bari bavuze ko bazatangira niba kumukatira ejo, ko bizagenda ntabwo byibuka neza iminsi ngo azagaruka, ngo anza barageze bakavuga ngo azaba ngo azagaruka ku itariki ya 12, ndibaza aribwo ngo bashobora kuzamugarura. Ariko singiye ubutabera bwo mu Rwanda kubukavaringa, yenda tugarukaho mu kanya. Birababaje cyane gukavaringa ubutabera mu Rwanda, kubera ko nakubucamanza naravuze ko ntazajya mwita ubutabera, ko si ubutabera n'ubucamanza, baca imanza ariko ntabwo batanga ubutabera. Cyuma Hassan amaze imyaka yose, tuzi ko ari byinshi aregwa, ariko tekereza iki gihe cyose amaze afunzwe, n'ubu urubanza rwe rurakorwa mu buryo meze nk'umuhezo, nta umenye igihe azaburanira. None ejo bundi bavuze ko yaburanye, bashobora kuzana rukata ndetse mu minsi iri imbere. Ashire, ndabizi ko wakurikiranye ikibazo cya Cyuma, magambo make wari uvuze uti contre pouvoir ndagira ngo nawe niba hari ikintu wamuvugaho cyangwa se wakora commentaire kuri ibi bya cyuma yenda na leta ya Kigali irumviraho ijambo n'iryo bashize.
Urakoze. Nanone icyo nshobora kuvuga kuri cyuma Hassan cyambe nuko uyu cyuma Hassan n'abandi banyamakuru bose cyane cyane bari mu Rwanda batinyuka kwerekana amakuru nyayo bagakurikiza neza deontologie y'umwuga wabo, ni ukuvuga ngo wenda bagakurikiza amahame cyangwa se indangagaciro z'umwuga wabo w'umunyamakuru, ni intwari kubera ko kubikora muri kiriya gihugu bisaba ubutwari, kuko iyo ubikoze ingaruka ziba zikomeye cyane, harimo ingaruka zo gufungwa ku by'amaherere nk'uko cyuma Hassan yafunzwe umwaka ukaburangiye ataraburanishwa, kandi no mu kujya kumuburanisha ukabona ko harimo kumuhimbiramo n'ibindi byaha bitigeze bivugwa icyo gihe yafatwa, ngo byagiye bivugwa amaze gusa nk'ufungwa. Ndumva mu byaha bamushinja harimo no ngo kuba yarigeze gutanga ngo cheque sans provision, ibintu nk'ibyo, harimo ibintu bagiye bongeramo muri rya tekinika ryabo. Nkaba rero nshaka no kwihanganisha abantu bakorana nawe umubavu, kubera ko ibi ni ibintu FPR ikora kugira ngo ice abantu intege, bavuga bati uyu nguyu turamukanze tugiye kumufunga imyaka sinzi imyaka bazamukatira, ariko n'ibyanangaza bibaye n'imyaka 8 hanyuma kugira ngo abandi bagire ubwoba bwo gukomeza gukora umwuga wabo. Ariko icyo nshaka kubwira rero FPR n'abayiyoboye, ndavuga ko ari agatsiko kayoboye, mumaze imyaka irenga 26 mubuza abantu ubwisanzure bwabo, mwica amahame ajyanye n'uburenganzira bwa kiremwamuntu. Kuva mwabikora buri mwaka, kuki abo ngabo mushaka kubuza bagenda biyongera? Ni ikintu umuntu wese burya kubeshya habusinge, kubeshya ushobora kubeshya kugira ngo wikure mu kibazo ufite, cyangwa se unabeshya abantu kugira ngo ubone inyungu, ariko kwibeshya byo ni nko kwiyahura. Ibi rero leta irimo gukora, abantu bagenda ejo bundi bishe Kizito atanga ubutumwa bushingiye ku bumuntu, leta ya FPR idafite na gatoya baramwica. Byagenze gute? Havutse nta ndwo havutse, babonye ba Kizito benshi cyane. Ni ukuvuga ngo aka karengane, iyi oppression, iki gitugu bagenda bakora kigenda kibyara abantu bakirwanya, kandi bakagenda bavuka ari benshi. Ndagira ngo mubwire ko umuyaga wabyo mutazawutangira niyo mwashaka kugarura ibintu mu buryo byarenze ihaniro, ku buryo nta yandi mahitamo muzagira atarayo kuvuga muti turananiwe turagiye dutanze agahenge turagiye. Nimurekure mutanga agahenge, kuko ibijyanye no kuyobora, ibijyanye no kubaha amategeko, ibijyanye no gukurikiza nibura n'ukuri ibihugu biyoborwa muri rusange, nta na kimwe mwigeze mukora usibye kubeshya amahanga, usibye kwicana, usibye gukoresha iterabwoba, usibye no gukoresha igitsina gore mu bintu by'amahano byo kurenga byo kurenganya abantu, byo gutega abantu imitego, byo kujya guhohotera abana bakiri muri za secondaire, ni ibintu by'amahano gusa biri muri iriya leta. Ubwo rero icyo nshaka kuvuga ku bijyanye n'itangazamakuru, nanone nongera kubwira leta ya FPR, nuko mu by'ukuri itangazamakuru nyaryo ni naryo rituma bujya leta ikora neza, kandi igakomeza gukora mu buryo abaturage bayibonamo. Ariko iyo ushatse guhutaza itangazamakuru, ni hahandi nyine ukomeza kwimakaza ikinyoma, hanyuma icyo kinyoma kikazarangira ari wowe gikubise. Ubwo rero contre pouvoir mu Rwanda baragerageza kuzihagarika, ariko iziri hazo zigenda zivuka ari nyinshi cyane kandi zizakomeza. Ubwo rero navuga ko iyo ntambara barayitsinzwe, kuko ntabwo bashobora guhagarika abantu kuvuga kandi bavugisha ukuri, bavuga n'ibihari. Cyuma Hassan yatweretse ibintu tutari tuzi, wenda byanavugaga ariko nta mashusho ahari, batwereka amashusho y'abantu basenyiwe, abantu bambuwe ibyabo, n'abantu leta yagiye yerekana imifuka ku mbuga kuri za Twitter na za Hengwe irimo gufasha abaturage, ariko bari mu gutanga utuntu tw'ubusabusa bakomeje ya gahunda yo gukomeza gukenesha abantu. Ibi rero cyuma Hassan yakoze ni ubutwari bukomeye cyane. Abamufunze, ndagira ngo mbabwire ikintu kimwe, nta n'umuntu uzabibuka igihe muzamutakira nta n'umuntu uzabibuka ariko cyuma Hassan ibyo yakoze ni ubutwari buzibukwa igihe cyose mu mateka y'u Rwanda reka nikira aho ngaho Jean Paul
Shire ariko nagira ngo tukira aho ngaho tukiraho ugifite ijambo ndashaka ari ibintu bibiri bitoya nubwo nari nagusezeranye ko turimo akanya gato ariko reka tuvire rimwe muri studio unadufashe nange mfashe mu isesengura hari kwariho tuvuga iby'iriya regime ya FPR aho ipfira ntabwo ari muri itangazamakuru gusa si mu butabera gusa si mu burenganzira bwa muntu gusa ahantu hamwe yari yarashoboye kubwira amahanga ko yateye imbere harimo na economy na ngo niba ari is doing business ni muri urwo rwego nashaka kugira ngo tugaruke ku masosiyete agera kuri 25 yandikiye urwego rushinzwe imihoro rusa abasaba ko bagomba gukurwa kuri liste z'abantu b'abacuruzi mu Rwanda ashire ntabwo ari ukuvuga ngo ibi bintu ntabwo kuri ari jyewe nawe nta gitangaza kirimo kumva aya masosiyete yenda si ngombwa ko nakwirirwa nyasomera abadukurikiye keretse hari impamvu iri nta mpamvu ya ngombwa mbona yatuma tuvuga ko nako tuyabasomera yose ariko mubona abonye hari aya Nyarugenge Kicukiro Rwamagana Nyarugenge Gasabo Nyarugenge Nyarugenge harimo Musanze nka sosiyete imwe harimo izindi nyinshi zose nizo mu mujyi wa Kigali uretse ya Musanze imwe yenda niyo nabonye ya Rwamagana ariko inyinshi zose ni nako izindi zose uretse zebyiri nize Kigali njyewe icyo nashaka yenda ko wafata akanya gato ukagira icyo wabivugaho ibi byose twagiye tubivuga ko iriya Banana Republic izageraho iriya fime bambaye iriya maske bambaye ikagaragara aba bantu bareka gucuruza ntabwo ari ukubera ko badashaka gukora inyungu andi makuru dufite cyangwa se radite mifitiye gihamya ari verifiye nuko abantu basigaye zabo bagasanga nta cash iri kuri konti zabo nta cash iri kuri konti zabo ubukene mu gihugu umuturage w'u Rwanda ubukene buranuma abantu ntibashobora kubona ibyo kurya benshi abari bafite za konti barayabima noneho nasanze hari nabonye hari ahantu nagize access kuka video ka sekirite muri banki zira zitwa za microfinance wahoze ari ministre w'ubutabera witwa Karugarama ayagiye gusaba umwenda wa miliyoni ebyiri ndabifite umuntu none yagiye gusaba umwenda ya miliyoni ebyiri barangije barayamwima miliyoni ebyiri yambaye sandals muri banki ubona koko niho ubuzima bwe bushingiye uwo yahoze ari ministre barayamwima nayo microfinance ntabwo ari banki zisanzwe abaturage baravuga ko bakuraho amafaranga sosiyete ziravuga tuti twebwe birarutwa nuko iyi titre ivuga ngo turabacuruzi nyabuna mutuvaneho iyi titre n'iyi status y'ubucuruzi kuko turabizi neza ko abacuruzi hariya muri cya gihugu ni bamwe ariko ingaruka zihari ntabwo uzambwira ngo sosiyete y'amavuta par exemple n'iyi muri izi sosiyete zafunze harimo n'imwe y'amavuta yasabye kuva ku bucuruzi harimo iya peterol n'abantu FPR ni ahantu yigaruriye abo bantu ntibishyura imisoro abo bantu nta hantu ntibazahemba abakozi ba leta aba baturage abo ngabo barimo basaba kuva ku bucuruzi nibo bahembaga abantu ba leta nagiye ntinda kenshi ku bintu bya Rujugiro ku bintu bya Rwigara ku bintu by'abacuruzi bandi bose bagiye basenyera abandi bameneshwa abanyakenya n'abandi ku buryo yenda ubu ngubu ntare ubigaruke kubera ko ndiho ndavuga specifically kuri bariya bantu ariya amasosiyete 25 yasabye kuvamo hariya kuvuga ko adashaka kuba bacuruzi ibi nubwo yenda bigenda biza buri munsi ashire tukabibona ko ekonomi mu gihugu ibiciro birazamuka abaturage ntibafite ibyo barya aya mafaranga ya covid Kagame abona y'imfashanyo avuga ati ndabashyira muri lockdown ndakontrola covid mu buryo bwo kugira ngo batayiyo batayikwirakwiza abantu bose bagume mu ngo zabo bambara udupfukamunwa bakandagire bakarabe sahani sanitizer z'imodoka zigende zitujuje zitarimo abantu benshi ariko ayo mafaranga muza hajya ajya mahoteli ya FPR ajya mu bindi bigo bya FPR muri ayo mabisi FPR akajya no guhemba yenda no kujya muri Rwanda Air akazahura ubukungu bwa FPR ariko amafaranga atajya mu nako muri atajya mu baturage muri sikirasiyo ni ingaruka zabyo ngizi amasosiyete yandi atabona ya mafaranga bayaha uyu munsi arimo aravuga ati turafunga ko muradusoresha ntabwo dufite icyo twidusora ko ntiducuruza kandi ibindi bihugu byagiye bishyiramo twa serengi twagiye bishyiramo za serumu muri ayo masosiyete yenda ntakomeze kunguka ariko ntazabe afunga izi ngaruka z'ibi bintu ashire ndabizi ko twari tuzitegereje yenda ntizari zikwiriye ko ziza mu buryo bwihuse nk'uko nguko ntabwo abari abambere n'abandi babanje iminsi yashize ariko sinzi niba hari ubutumwa dushobora gutanga buri clair kuruta ubwo twatanze ko ibi bintu byo muri FPR ari baringa ari masque ari banana republic ejo n'ejo bundi bishobora kuzaba exposa noneho bikikubitira hasi icyarimwe nta n'igaruriro rihari ibi bintu nawe ubibonye ufite yenda igitekerezo wagize ashire reka nawe nguhe umwanya niba ari cyo wabivugaho mbere yuko dutandukana muri ikiganiro
yego urakoze nanone Jean Paul mu gutanga igitekerezo cyanjye ndabanza mpere ku mahame ya FPR kuko njyewe buriyo nkunze no kunenga nkurikije ibintu bifatika cyangwa se ibintu nyir'ubwite aba yikoreye mu ngingo ya gatatu y'amahame y'uwo muryango FPR baba ku muryango FPR inkotanyi ugamije kuvana umunyarwanda wese ku ngoyi y'ubujiji ubukene amacakubiri n'ubutegetsi bw'igitugu ngo yishyire yizane mu bumwe demokarasi n'amajyambere ahangaha turabona neza icyo FPR ipfana na Semuhanuka noneho tukajya ku ngingo ya kane aho kugika cya ubwo reka tukiti cya kane ku ngingo ya kane kugika cya D ngo kubaka ubukungu bushingiye ku mutungo bwite w'igihugu aha rero ubivuze neza uti hari ukuntu FPR icunga igihugu nabi kandi biri no mahame yayo ko yagomba gucunga igihugu neza ubukungu bw'igihugu bugacungwa neza ariko ikigaragara ni uko ibintu byose bigomba kujya mu maboko ya FPR ndetse no kugira ngo bajijishe twagiye tubivuga inshuro nyinshi cyane cyane wagiye ubisobanura inshuro nyinshi bagiye bashyiraho abantu bitwa abashumba aba akaba ari abantu baza bavuga ati ibi ni ibyanjye ariko mu by'ukuri ari ibya FPR ugasanga ubukungu bwose ibintu byose wakoramo ishoramari ibintu byose ba rwiyemezamirimo bashaka gukora n'ibintu by'amapiganwa ugasanga byose biri kontorore bicungwa n'ishyaka rimwe rukumbi cyangwa se agatsiko karyo ka FPR niyo mpamvu bageraho bagashyiraho za sharje nyinshi ni ukuvuga ngo bagasaba amasosiyete iby'ibanze byinshi cyane harimo iyo misoro harimo izo za audite bagomba no kwishyurira harimo reglementation nyinshi cyane bakazishyira ku masosiyete amwe n'amwe yigenga cyangwa se abantu ku giti cyabo ariko bo izabo ntabwo zihura n'ibyo bintu kubera ko nyine zigomba gutoneshwa icyo bikora rero ni iki usanga umuntu wese utari muri iyo FPR utari muri ibyo byabo bita ngo icyama twakwita n'akazu ahezwa kubera izo sharije nyinshi ndetse yagerageza no kurizista ugasanga baranamwishe cyangwa se arafunzwe cyangwa se arahunze cyangwa se banamwambuye n'ibintu bye bamuhimbira ngo imisoro runaka ibi rero ni ibigaragaza ikindi kibazo nyamukuru njye nkunze kuvuga cyazanywe na FPR icyo kibazo nta kindi ni ukwikubira ubukungu bwose bw'igihugu ibi bihita bigaragara impamvu n'ibisambo ni ukuvuga ngo tugomba kuza tukikiza abandi ntacyo bitubwiye niyo bakwicwa n'inzara ntacyo bitubwiye kuko ntabwo ushobora kumara imyaka irenga 26 ukora politiki imwe yo gukenesha abantu ndetse n'abatunze ukabambura ibyabo umbwira ngo byarakuraniye cyangwa se ngo hari ikindi kibazo ufite. Hoya ni gahunda aba bantu bafite yo kwikubira ubukungu bwose maze mu kugira ngo babigereho akabiriho Jean Paul Mabarengiye gufata indi minota nk'itatu cyangwa ine nsobanurira abadukurikiye ukuntu FPL bigenda kugira ngo igere kuri ibi bintu byabo. Ni ukuvuga ngo hara twavuze amahame ya demokarasi habariho ubutegetsi separation de pouvoir hakaza n'izo contre pouvoir abanyamakuru ariko n'abaturage nabo ubwabo ni contre pouvoir kuko ubuyobozi burangwa n'ibice bibiri. Ni ukuvuga ngo hari abayobora n'abayoborwa. Abayoborwa rero iyo bafite imbaraga zihagije zabo hari umurongo utukura abayobora badashobora kurenga. FPL rero icyo kintu yarakimenye irangije iragenda isenya ikitwa ubwisanzure n'uburenganzira ndetse n'ireme ry'uburezi mu Rwanda kugira ngo abantu icyambere batazamenye imikorere yayo, icya kabiri bajye bahora n'akarengane ku buryo bazajya bahora bari mu gihirahiro. Nta muntu ushobora gutekereza ibyo bintu idama njyari bivuze. Nta muntu ushobora gutekereza ngo myaka itanu ngiye gushyiraho proje nzajya ari kuri iki kintu. Ntibishoboka. Ubyuka uri mu gihirahiro, urara uri mu gihirahiro. Ibi rero ikabibumbatira ikoresheje ubwicanyi, gutera abantu ubwoba, kwicisha abantu inzara. Mwabonye abantu muri Kangondo ibyababayeho, abantu bari bafite amazu bakodesha, bafite n'amazu yabo babamo. Ni ukuvuga ngo ni umuntu ufite ikintu kimutunze, leta ikabyuka ikaza igashwanyaguza byose igashyira hasi. Nta yindi mpamvu rero atari ukomeza gukinisha abantu kugira ngo bagome mu gihirahiro, ikazana izo nzazaramba, ikazana ntibindeba, hakaza ibyo bya mpimuke ndamuke, ugasanga ubumwe bw'abantu, ubumwe kandi yavuze ubumwe bavuze muri izo ngingo zabo nibashaka tuzazisoma zose, ugasanga bagomba kwica ubumwe n'ubufatanye mu baturage kugira ngo abaturage batazajye bafatanya kugira ngo bakore iyo contre pouvoir ituma hari umurongo utukura batarenga. Ariko umurongo utukura barawurenze, bawurenga nkana, bawurenga basuzugura Abanyarwanda. Ariko icyo batari babona rero ni ukuntu Abanyarwanda batangiye guhaguruka ndetse n'uyu muyaga w'impinduka ukuntu batazawukira. Byo bashobora kuba babibona wenda bakaba bakora nk'abiyahuzi, ariko umuntu wese ureba kure abona ko ibi bintu byabo ari ibintu bisa nk'ibyataye igihe, ahubwo bisigaje kurindimuka bikarangira. Ndumva ari icyo navuga kuri ibyo bintu by'ubucuruzi bwa FPL no gufata abantu ikabakenesha ikababuza no kuba baba ba rwiyemezamirimo cyangwa se bakora ku giti cyabo, ibashyiraho charge nyinshi cyane kugira ngo badatunga tout simplement. Abantu bagomba bose kuba bakene, umuntu ubayeho neza cyangwa se wakumva ko yatoneshejwe akaba ari umuntu wo muri FPL gusa. Ibi kandi umbabare Jean Paul na kandi kandi ngiye kuvuga ntari bwibagirwe, Cyuma Hassan twavuze kare yafashwe bwa mbere bavuga ko ngo yarenze ku mategeko ya COVID. Ejo bundi barongera bakina irindi kinamico bafata yitwa Gatete. Gatete wigeze kuzana terme ngo fake survivors, baramufata ariko we ntiburi ibipangu nk'uko buri ibyo kwa Idamanye no kwa Rwigara. Baramutegereje umutoni wabo, baramutegereza bahera igicuku bategereje, bamufata mu gitondo mu rukerera, ariko nta nubwo yamaze imicyumweru yahise asohoka. Kandi yafatiwe exactly ibyo bavuze ko bamufatiye nibyo bafatiye Cyuma Hassan icyo gihe bwa mbere bamufata. Byerekana rero ko aba bantu ntabwo dushobora kubizera. Ingewe maze igikini cyane ntakibizera, ariko n'uwabizeraga gukomeza kubizera ni ugutegereza ko uzakubitwa n'ubu budasa bwabo kugira ngo wumve ko udagomba kubizera. Ibyo rero ntabwo twese ntabwo bikenewe ko dutegereza ko abantu bose bakubitwa n'aka karengane. Abantu bagombye gushyira hamwe hanyuma bagakira hamwe mu kurwanya aka karengane no kongera kugarura agaciro k'ubuzima bw'umuntu muri kiriya gihugu. Urakoze Jean Paul Kambi Minya.
Urakoze cyane. Izindi zangaruka twahoze tuvuga zo kuba baragiye bamenesha abacuruzi bakomeye bima abacuruzi uburenganzira bwo gukora, noneho ugasanga abo bitwa ba rwiyemezamurimo bakabaye bafasha ekonomi y'igihugu, ni mu gihe imisoro yindi itaboneka, ba bandi bafite ubushobozi badakeneye za nguzanyo za buri munsi, badakeneye guhemba umukozi kubera ko bagiye gufata inguzanyo, abo ngabo bakaba barananijwe kubera ko yenda batakoreraga mu kwaha kwa FPL. Urere ingaruka zabyo ntabwo zari ntabwo ari ibintu byari kugenda ngo ntibisagire ingaruka uyu munsi nibwo barimo kubibona kandi iyi ni intangiriro gusa nubwo iri hafi y'iherezo ryayo. Ikiganiro ni igihe niki benshi bagiye batwandikira bavuga bati ese nticyarenza ahubwo kandi mu byukuri biragaragara ko impamvu yanyu ituma mubitekereza mutyo yumvikana. Ndagira ngo nsoreze ku kibazo cya Rusesa bagina mu magambo magufi ashire ushatse kuguma aha tukasoza ikiganiro hamwe wahaguma ni ikiganiro ntabwo ndi buhatinde. Rusesa bagina arimo araburana ibyo bita jurisdiction cyangwa se ububasha bw'urukiko bwo kumva urubanza rwe cyangwa se n'uburyo yashimuswe. Mu gihe ibyo ngibyo bigitegereje gufatwaho imyanzuro nibwo twumvise bombshell twumva ibintu Businge yagiye hariya akivamo. Murabizi ko kwivamo kwa Businge benshi batekereza ko ari ubushake bwe ntabwo ari benshi ari bose ariko bamwe bavuze ko ni ibiki yavuze. Ndashaka kuvuga ibintu bibiri hari kuriya kwivamo n'impamvu yabivuze hari n'icya kintu bita escape plan bavuga yatumye bafatira impapuro ze irungo gereza igafatira impapuro ze yenda iki cyakabaye ikiganiro cyihariye kugira ngo Leta y'u Rwanda icyumve mu buryo bwihariye nayo ubwayo ariko niba ngombwa tuzabisubiramo. Rusesa bagina mu gihe agitegereje kuburana mu mizi ibyo bindi yendereka mbyire ngo agiye kumve muri technicalities z'ibyo bizaburana mvuge kuri biriya Businge yavuze na escape plan kuko ari ibintu batinzeho kuri yakwivamo. Murabona Leta y'u Rwanda igira ibintu bya PR companies yageze bamwe Chicago yagiraga bo yafite Washington yari ifite ahangaha Massachusetts yari ifite company gihe cya Louise mushiki wa kiri muri ministeri y'itangazamakuru bahemba igihumbi 50 ku mwaka amafaranga menshi buri mwaka kandi bakarenuvera buri gihe babwira bati tuzajye tuvana mu ijambo genocide dushyiremo development dushyiremo ubukerarugendo kugira ngo bye kuzaturangwa n'ibi bintu. Ibyo rero nibyo mwabonye bagiye no gukora mu Bufaransa bagakora za visit Rwanda muri za PSG bakajya muri Arsenal mu Bwongereza bakagenda bavuga bati reka dufate isura y'igihugu nk'igihugu kiri mbese ari nk'inyenyeri muri kare agace yo gusura ibindi byose tubivanemo. Muri urwo rwego rero bagiye bashaka amakompanyi n'amasosiyete hirya no hino yitwa PR companies abafasha mbese muri relation publique yo kujya ibabwira ibyo bagomba kuvuga ibyo amahanga ashaka kumva ibyo Banki Mondiale ibyo bashaka kureba kugira ngo bahe amafaranga beni ibyo akaba ari byo biguma muri za media hanze. Mu gihe rero Businge arimo ajya inama kubera ikibazo cya Rusesa bagina ari cyakiraye igishyushyu umugani wa Kambanda ari ikintu gikomeye cyane barimo amahanga ateza amaso barimo batekereza babagira inama bati barimo barashaka uburyo muzavuga ibintu ariko muri ubu buryo muzabivuga nagira ngo mwitonde cyane mumenye icyo barimo gushaka ibyo barimo. Ndabona batwandikira batubwira ko Rusesa bagina yemeje ko bemeye ko bafite ububasha bwo kuburanisha nibyo narabikurikiye cyane ndabizi rwose ntabwo byo nabivuze gusa ko urubanza ariho rwari rukiri banabisomye ejo bundi ariko gye navugaga ibya Businge cyane cyane biriya bintu byo n'ubusanzwe sinashaka kwitinda ariko ndabizi rwose kandi urakoze yuko bemeye ko bafite ububasha of course barabyemeye none se batekereza ko bazavuga ko batabyemera hariya se hari procedure zihaba ntazihaba bagomba kubyemera. Yes icyo baba bikora abadefenseur cyangwa se bari ababuranira Rusesa bagiye no kugira ngo babishyire on notice bavuge bati twaburanye ariko resilita nange ubwange uzimbaza nari kubwira ko ruza mu Rwanda se hari igitangaza kirimo reka yenda nkomereze aho nari ngeze. Mu gihe izo PR companies zirimo zibagira inama bati barashaka ukuntu bazavuga ibintu muri tonde barashaka kumenya uruhare rw'u Rwanda muri ibi n'ibi noneho cya kiganiro bagiranye na zira PR companies zo mu Bwongereza kiza kugwa mu maboko ya Al Jazeera mu maboko ya Mark uriya Mark Lamont uriya wavuwa wa interviewe winterviewe Businge aho ari umukontributeri kuri CNN yingiyi national iyo muri Amerika itari international. Noneho asa kumubwira ati bakora interview ya mbere bararimanganya bavuga ibijyanye n'inzandiko iyo escape plan bugarukeho, ariko noneho ageze aramubwira ati uruhare rw'u Rwanda n'uruhe. Nkejo aramugarura aramubwira ati ejo twaravuganye ariko ntabwo wigeze uvuga uruhare rw'u Rwanda muri ibintu n'iriya ndege wayishyuye. Ati ariko reka mbanze ngukinira akantu gatoya noneho tugaruke mu kanya. Amukinira audio aho Businge yarimo aganira azikoreganira mu ibanga n'iriya PR company iri mu Bwongereza, iriya PR company cyangwa se Rwanda na bareba British iri bafasha kujya gutwistinga kuvuga ibyo amahanga ashaka kumva ariko atabihuwa bihabanye n'ukuri. Noneho avuga ati okay, none se urashaka kuvuga ko ntagomba kuvuga gutya? Nibyo Businge yavuze, bahita bamukata ku kanya kugira ngo Al Jazeera mukata irangije amazi ati ntiwigeze uvuga uruhare rw'u Rwanda, ntiwambwiye wishyuriye ndege, ntiwavuze uruhare mwabigizemo. Ati se Businge ati se nigize mvuga se ko tutayishyuye, nigize ngo ko tutayishyuye ko ntazi na kuwa yishyuye. Aramubwiye ati none se ninde wayishyura? Ati mbwira wowe bimbwira. Ati leta y'u Rwanda niyo yishyiriye ndege yatwaye Rusesa abagina humva admission abarayikoze abayihamije icyaha, ariko reka mburanire Businge, reka ngakire mvugire Businge. Kagame ubwe yaravuze ati nta kibazo, twaramushutse turamurindagiza tumubeshya ko agiye Burundi ariko atahagiye aza mu Rwanda. Ibyo ntibindeba, niba yaraje azi ngo agiye burwa Burundi yaniza kisanga mu Rwanda, ibyo ntibindeba. Twakoresheje umuntu wari wafatanyije icyaha, ubwo bavuga wa mupasiteri niba ari niyongere niba mwungeri, ati noneho turamubeshya nawe agira ngo agiye ariko atarahagiye, turangije turamufata. Muzi contradiction bavuze muri New York Times article ya mbere bavuga uburyo yaje, baje bamuziritse bamufunze amaso ataza aha, none ibyo bikavugirwa kuri muri interview yavugiye muri RIB. Akongera ejo bundi Kagame avuga biriya, mbere ya Kagame ushinzwe ransenyema cyangwa bita chief spy, uri ushinzwe ransenyema civile maneko mukuru utari wa DMI utari wa police, uri ukurikiye civil intelligence ari ukuriye external ukuriye interno ukuriye na immigration, ya ejo bundi ya nawe yatanze interview avuga operation ko yagenze. None se Businge ko nubwo bavugaga ziriya inkuru zivuga ngo bamwirukanye za fake, ubundi uretse ko bazamumerera nawe bari Kagame ntashobora gufata responsibility ari bazagereka iryo bara, we icyo yakoze gitandukanye nibyo bari abandi bakoze. Bari bose bagiye babivuga basa nkaho bashaka kwerekana ko ari abakarampenge, ari abantu babazi baba mafia bakoze ibintu by'ibitangaza, ariko ukuri n'ubundi kwari kuzaza ariko kukaza yenda kera. Ariko Businge yarabyihutishije yenda nicyo yazira avuga ati wabizanye mbere y'igihe, kwari kuba tugikomeza kubarindagiza none uhise ubivuga ko twishyuye iriya ndege. Ubwo rero bariho bararwana nuko barwana n'iriya nkuru y'ibishindege, ariko admission cyangwa se kwemera ko bagize uruhare mu kumushimuta barabyemeye. Ibyo rero nta nubwo bikiri ibanga. Businge rero iyo ni imwe muri ziriya interview ibyo mwumvise ko tagize umwanya wo kubiganira. Icyanyuma iriya bita escape plan, reka nze mbabwire, yenda nkore reference ku bantu abantu nigeze kumva ko biriya bintu byabayeho, harimo Diane Rwigara. Leta y'u Rwanda yashaka kumwica ikoresha ziriya nzira zitwa ngo ni escape plan, bivuga ngo bazatoroka ave muri gereza noneho bamwice barabonye ko ari case iri high profile, baravuga bati tuzavuga ko yatorokaga noneho tumwice. Iyo ayo makuru ndayafite, icyo ni kimwe. Icya kabiri ni amakuru yuko na Kizito Mihigo ashobora kuba nawe yaraguye mu trap nk'iriya, bavuga ngo hari uburyo bashobora guhunga, kandi bose bavuga ko bashaka kuzabacisha i Burundi. Iyo escape plan niyo bariho bashyira no kuri Rusesabagina, bavuga ko ngo Rusesabagina ngo hari uburyo yashakaga gutoroka, ngo ari nayo mpamvu muri ziriya manza mwumvise bavugaga ngo bafashe impapuro ze ntibazimuhe bakazikonfiska, ngo ni ukubera ko bafite amakuru yuko yashakaga gutoroka. Niyo mpamvu nabwiye ko iri case sensitive yari kuri n'ikiganiro ubwayo, ariko iyo escape plan cyayihari iteme twara verifiye dusanga hari abantu Kigali barimo kujya bandika bandikira bamwe mu miryango ya Rusesa bagina bavuga ko bashobora kuba bamuhungisha ariko umugambi ari ukugira ngo bamufate bamwice bibaveho bavuge bati yatorokaga twamurashe nk'umunyururu wari utorotse yenda bakamwerekana yarageze nk'i Burundi akaba ariho mamutsinda kandi bafite na za komunikasiyo zindi bigaragaza ko afite umugambi wo gutoroka ibyo rero ni ibinyoma byambaye gusa niba bari bazi ko ari ahantu bazabigurisha ibyo nabyo ntibizabaho ntabwo ari uwa mbere si uwa kabiri nuko nguko bariho bashaka kubirimanganya reka rero nsoreze kuri iyi nkuru ubwo nagira ngo mbahe summary ya biriya bintu bya aho mwumvaga ngo escape plan na biriya bintu byo kwivamo kwa Businge ashirira mutse ufite icyo ushaka gukora ho commentaire utagifite kandi ubwo kiganiro cyacu twagisoreza hangaha wakoze kubana natwe ndanashimira n'abandi twabanye ashira ariko reka nguhe ijambo rya nyuma
yego cyane urakoze cyane Jean Paul nta byinshi ndi buvuge ndumva ibyinshi wabivuzeho kandi wanabisobanuye neza n'amakuru bigaragara ko ari amakuru y'impamo njyewe icyanyuma navuga nuko hari abantu bamwe na bamwe bahagurutse kugira ngo barwanye aka karengane kadasanzwe ka FPR abantu bari mu miryango itandukanye ndagira ngo mbwire n'abasigaye ko nabo igihe kigeze kugira ngo nabo batange umusanzu wabo kuko ntabwo dushobora gukomeza kubaho mu gitugu kimeze uku nguku igitugu ndengakamere igitugu kibuza abantu kwisanzura igitugu kitubaha uburenganzira bwa kiremwa muntu n'ubundi igitugu nticyo kibyubaha ariko ibitugu biranasumbana ariko ibi bintu bya FPR bimaze imyaka 26 ni ibintu byo guca burundu bikava mu banyarwanda bikava no muri sosiyete nyarwanda burundu ubwo rero duhaguruke twese kandi ntagiye gukorera publicity runana ariko mu runana ndimo mvugira dufite imigabo n'imigambi twifuza ko yazashyirwa mu ngiro ni ukuvuga ngo ibyo twanditse tukagira imyitwarire isa nabyo ndetse n'ibikorwa bigasa n'ibyo twanditse ubwo rero abantu bahawe rugari abifuza kutugana bashobora kutwandikira abifuza kumenya neza uko dukora uko duhagaze nabo bashobora kutwandikira no kudukomunika kugira ngo tubabwire ibyo turimo ndetse banamenye naho batanga umusanzu wabo urakoze cyane Jean Paul ndagushimiye umugoroba mwiza
ashire reka nongere mfate umwanya ngushimire kuba wabashije kubana nanjye n'abakunzi ba radite muri rusange ndetse n'abikiganirye n'iki by'umwihariko tukaba rero ibiganiro byacu bishoreje aha ejo ni mu kiganiro urwatubyaye naho jyewe tuzasubira mu kiganiro igihe uyu munsi tuzakorana musibo ejo mu kiganiro uyu munsi rero yenda nagombye kuba nabatangirije ibyo mbahishiye harimo ikigaragaza uburyo abanyururu nabwo bafata mu buryo butandukanye ubugihe bamwe bakubitwa abandi bimwe ibyo kurya ejo bundi sebukwe w'akabarebe yarapfuye nubwo nabwo hari ikibazo gikurikiranwa uburyo bashoboye gutwara zoom bagaha zoom umuramu wa kabarebe mudenge ufunzwe nzagaruka mu kiganiro cy'uyu munsi mudenge akaba yarakurikiranye funeral cyangwa se gushyingura se ari muri gereza kuri zoom ibyo bikaba bibaye mu gihe muzi ko Rusagara we n'abandi ba Tom by'abagamba bagiye basaba uburenganzira bwo gusohoka nabo ngo bagire uruhare mu guherekeza ababo bikaba barabyaranze ariko ubu kubera covid uriya muramu wa kabarebe akaba yaramaze iminsi afunzwe akatiwe kaba rero nubwo atari ubwa mbere inkuru ye nzayigarukaho mu buryo burambuye isesenguye mu kiganiro cyacu uyu munsi mbaye mbanosheyeho muzaze rero mwumve iyo nkuru yo muri kariya gatsiko uburyo ibice baciyemo bya bindi tumaze iminsi tuvuga ko abantu nubwo bigaragara nk'aho ari uguca nk'abantu ibice ariko umuntu wese witwa ko ava i Bugande ubu nawe atangiye kuba muri ba bandi bita ba negatife aba positife iyo liste yabo bo bashobora kuba baramaze kwivaho bageze ahantu habi ariko ibyo byose biragarira muri mu masoko muri za appointments z'akazi noneho no muri ubwo buryo n'abanyururu bamwe bafatwa bunyuranyije n'ubw'abandi. Ikiganiro cyari giye ni iki rero, murakoze cyane Ashire, niwe twakoranye muri ikiganiro, ni Jean Paul wasezeyeho naho ubutaha.